Generation ya mamas
ay ay moto ya kipente costo inaleta joto shinda costo ay nani hai kwenye costo msalabani yalipigwa dingo ay na iwezi zima kukubadilisha ni lazima inaleta blessings hadi bima inatua wale viko mama bima bila kupima
hey. Hii ni moto tunaleta na vile tunaileta lazima itawaka. Hii moto tunaleta na vile tunaleta lazima itawaka. Haya basi washa,
washa.
Ya injili washa,
washa.
Haya basi washa,
washa.
Ya injili washa,
washa.
Jose, mna leta yo flame flame. Sitambui shem shem. Kama nkuchoma picha tunachoma na frame frame. Hautai kuwa same same. Ukimpata Yesu furaha ni kem kem hey. Yesu ndo unishika ina lonely night. Washa moto fire, washa moto to warm the night. Ka hakuna friction ujue hakuna light. Hadi kibogoyo ikibidi manze hubite hey.
Ako area, mtetezi wangu wako area. There's no fear in us. Yesu wametoa, there's no fear in us.
Iko mbosho, amenipa ushindi iko mbosho. Take a photo, kumbuka hii siku take a photo.
Hii ni moto tunaleta na vile tunaileta lazima itawaka.
Waka.
Hii ni moto tunaleta na vile tunaleta lazima itawaka. Haya basi washa,
washa.
Ya injili washa,
washa.
Haya basi washa,
washa.
Ya injili washa,
washa.
Hii ni moto tunaleta na vile tunaileta lazima itawaka.
Waka.
Hii ni moto tunaleta na vile tunaleta lazima itawaka. Haya basi washa,
washa.
Ya injili washa,
washa.
Haya basi washa,
washa.
Ya injili washa,
washa.